Mkulu mu disitulikiti ye Jinja eragidde John Wetaka aliirwa obukadde bwa siringi 19 nga kigambibwa ono yateekebwa ku ddagala eriweweeza ekirwadde kya mukenenya kyokka nga teyali mulwadde. Kkooti egamba nti byewulidde Wetaka ab'ekitongole kya Taso baamukebera mu July w'omwaka 2016 ne bazuula ng'alina ekirwadde ekyakawuka ka mukenenya era ne bamuteeka ku ddagala eriweweeza ekirwadde kya mukenenya erya ARVs n'atandika okulikozesa okutuuka mu mwaka 2023. Wabula agamba nti mu mwaka 2022 Wetaka yali asabye okufuna ku nsimbi ze eza National Social Security Fund mu nteekateeka ezigabirwako ey'abalwadde ba mukenenya era ebyakeberwa ebyetongodde ne biraga nti ate teyalina kawuka ako. Wetaka yadduka mangu okubuulira ab'ekitongole kya Taso nakyo ne kiddamu ne kikebera ne kizuula kye kimu nga kiri ekyali kikebeddwa abasawo abeetongodde. Omulamuzi Joanita Bushara kwe kulagira Wetaka aweebwa obukadde bwa siringi 14 mu byonooneddwa byonna n'okumuteeka ku ddagala okumala emyaka 7 okufiirwa obufumbo bwe n'okutulugunyizibwa mu by'obwongo. Obukadde obulala 50 nabwo bumuweebwa olw'ebirala ebyonoonese kukeberwa n'ebikwata ku ddagala omulamuzi n'alagira bimuweebwe.